Where is the creator?
International.
Omusajja imiride, analianga imiride,
omusajja bamuwabye.
Kugambya imiride, analianga imiride,
omusajja bamuwabye.
Gwe 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 gwe.
Nemo.
Wolira kano bulamu bwa kiseera. Cholide konkakasa chekicho. Tuli mulugendo fena tugenda. Baba vanga labe vyo maso. Teri amu busa maso na yeri amulia. Katikwa lumia bano kenja lambu nzenze. Nzenze, nzenze. Sagala, ebi ntubi jemwe filimi. Yeva gambie na jimala o. Obandia wandi wakweti mba kuburi omwachi manye. Omusajja imiride, nalianga imiride.
Omusajja bamuwabye.
Kugambia imiride. Tera natalia olwo mukosa byebirwa tebambi byowulira buli kadde nga biruma abantu wulira bino wulira biri wulira bino wulira biri bibaluma 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 biva kukinjala njala bagibomola na ki kulya kulya kati okuma ki muwe 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 buwi buwi omusajja imiride nalyanga imiride
omusajja bamuwabye
kugambya imiride Duka neva usigalo Ama kama nje yono gafude Atuwa usigalo ya ino vute Kakube kakube kechivati Owoze mirimu atuwa jeja kuwasa Burikande mbunze sagara 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 Tombu ya tomba ziwe mbanja gala Mfunila wachi mala atuwa gwa nindisa Omusajja imiride
Nari